mukwano nkusanyukiddeko o chenkano olugole olunaku luno kukulisa kulutuukako o sanyusa ojjukira lwe wazaalibwa mbi sabira muwangazi okuze n'endala nnyingi
owangale
www.mp3ugandanmusic.com.